Downloaded from ilovezedmusic.com.
Elementary. Yep, I'm with it.
Mama. Mama.
Nika kwa mama mwanzo ni nyamula, nikalila mwanzo ni pujika, nikapimpa mwanzo ni pas, kaleza ni mayewa. You loved me unconditionally. Mama, I miss you. Mama, I miss you. Mama, I miss you. Nikale mwaya nipa mapicture pa mimwena. 18 years ago but na nomba njiri ndalila. Tekulwala na balwi nechikon kwa afuila. Nilavu ya pakano afye mbono kumepo mwaila. Njenda nechikon kwa wasuma nishiva ila. Uwafya wambida futa na posa pofya maluba. Sehai kumwana muna ndu wafirire munda. Wamapange ya kwe na nko yule saka wumba. I wish ngali mipele kwa kashita kanonu. I hope mlemone potu fikiri alama yotu wakulila mkusungwa ha. Life ya oyo tuke sashimi kangana isafye wili.
Nika kwa mama mwanzo ni nyamula, nikalila mwanzo ni pujika, nika pimpa mwanzo ni pas, kaleza ni mayewa. You loved me unconditionally.
Fino mutima ninji kalande pishamu. Fyari fyaku wantulesa kalanda nabo. Barupo twaleria nabo. Hapa bandandila mashamu. Noko wa muno vete katilwa paluino. Sti unde chitefi papwe mtima sabo shila polika. Balavu wanensoni mumezo nga vandolesha. Life ndahidwe shise ipenda ifutika. With you around ilelonga nipambi nafike fionjendelo wafuka lelo fionse finishta. Balesha tifionse mfirwe ukundike shapona kange. Tataleze kambone atangate in the street kid. Debu kisha mtu pin 3 mwaile nula de bye bye.
Nika kwa mama mwanzo ni nyamula, nikalila mwanzo ni pujika, nika pimpa mwanzo ni pas, kaleza ni mayewa. You loved me unconditionally. Mama, I miss you. Mama, I miss you. Mama, I miss you.
Aseme wakufa wa mabwelela, aseme na bweza koba mai. Aseme wa mawali pilile, aseme na kongola kaloba. Mama, ndimwe mweka mama. You show me love, ya nikali pombe lapo. You show me love, ya nikali pona po. Sounds so sweet, doesn't it? Straight out from Zion Reagan. Mandel Music, the presenter.